Takaba ni dembe ya bana baagala besimbye okuli mutendera okusoso wazensonga ezikwata ku baana mu bubaka bwabo batuuse eri abalonzi mu biseera bino eby'okuwenja akalulu. Damon Wamala okuva mu Uganda Child Rights NGO Network agamba nti omuwendo gwa bannayuganda kyenkana kitundu baana wabula ng'emirundi mingi ebintu ebibafuula abantu ab'obuvunaanyizibwa babibuusizza amaaso naddala mu biseera eby'okulonda nga bituuse. Wakati onagama nti olw'okuba abaana bibakulembeza abenkya bingi bye beetaaga okunoonyerezebwako naddala nga kukolebwa abanabyabufuzi mu kuba y'engeri yokka gye banaasobola bano okubiteeka mu manifesto zaabwe.
As you're campaigning and as you're planning and you're strategizing, could you also consider the children in your manifestos? I know you've already passed your manifestos. I know many of you already have good work in your manifestos. But may you also keep your promises that you make in those manifestos. Consult the children. The children will actually tell you what they need. They consist of 75% of our population, at least according to the last census that we had. And therefore, they definitely need to be consulted and their voice heard and considered, even as you carry out election.
Agebye mizanyo wanukuchenda katonyeze nya dembe F-